Mama! Baba! Regarde-le, yeah? Regarde-le, enzeng. Ni ya tutu sangale na babi. Ni ya tutu sangale na babi. She is step up, right to ya hapu mako. Yeah, 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 wow, yeah, 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 wow, yeah, 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 wow, yeah, 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 wow, yeah. Si ya tutu sala peka ya uya hapu mako. Na baka bo makoti, yeah. Ah, ufizi lana uzo kutuza batagi mche sana smoke. Uya swale zali kutuza kutuza ndo juwa yake baba pume kone, yeah. Uya hapa mama, uya hapa mako. Yeba fetu sizo bona simisa kancha. Uzo swashe la sikegele paya, uya bona simtandela. Manje na mutanje sitisi ya landelana. Minana we mapeleza sizo shabelana, yeah. Ya kumbula lelanga, vera sitana na sizo kushinda bandaba. Wosa, manye sashada, kushuguti asidani mula baba. Siya tutu, sana pekaya uya hapu mako. Sizo mlanda, uye kweni, uya hapu mako. Shai step, left, right, uya hapu mako. Nangu pikari chaifa no mako, uya hapu mako. Siya tutu, sana pekaya uya hapu mako.
Yeah.
Yeah. Wow. Yeah. 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 Wow. Yeah. 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 Wow. Yeah. 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 Wow. Yeah. 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 Wow. Yeah. 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 Wow. Yeah. 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 Wow. Yeah. Yeah. Yeah.